Young boy, naitangwa hustler, kila area nipate mimi nasaka. Naitangwa baba, na big up ndota wangu la mada. Naitangwa husband, napenda kit kwa sana. Tunako sana, tuna make up, hakuna kuachana. Naitangwa brother, brother ya world boss. Self-made boss, run streets bila cause. Naitangwa son, son wangei. I love you dad, zaidi ya hayo sina say. Mama keep resting, one day visit nitapay. Naitangwa junior, day one swatu tume grow now. Wanajua rada ni how. Naitangwa pontiff, nilibatizwa na pop bila notice. Naitangwa rasta, nikijam nafungua new chapter. AKA nakuanga na jina mingi. AKA Mr. Kuchezanga chini. AKA uku maswali ni mingi. AKA album inatoka lini. AKA nakuanga na jina mingi. AKA Mr. Kuchezanga chini. AKA uku maswali ni mingi. AKA album inatoka lini. Naitangwa chairman, kila meeting na chair na share na careman. Naitangwa mtiso, if you know you know. Naitangwa ndovu, kalaini yangu ni kufanye mbovu. Naitangwa champe, kani kompe na ingianga rampage. Naitangwa master, tekni moja naifanya faster. Naitangwa boss, phone call kabla funge shop. Naitwa El Chapo, soon kush ni purple. Hope uneza handle. Naitangwa beast dude, DM ni nyingi, wanadai kuwa recruits. Naitangwa godson, blessing kibao mpaka zina kamna sosa. Niki step inside inakuwa suicidal. Kanyanga kila beat kama rival. I'm a rider, so I'ma keep riding on. AKA nakuanga na jina mingi. AKA Mr. Kuchezanga chini. AKA uku maswali ni mingi. AKA album inatoka lini. AKA nakuanga na jina mingi. AKA Mr. Kuchezanga chini. AKA uku maswali ni mingi. AKA album inatoka lini.
Yeah, ha. Kama kawa kama dawa. So, yeah, si unajua vile inafanya tunaifanya. Suicide on the track. Beast 1960. Kuna kaujinga tumenusa mahali. Yeah, ha. AKA